Ilingoma la rukwa na ote, kwani leo ni pati la ote. Kuna demu ne mtaka mtoboke. Kwani leo ni vibe la ote. Kusugambo talewo dondoke. Tena leo tunaruka tazote. Lakiduku kundani usilete. Asei, lakiduku kundani usilete. Asei, leo tunavina hivi. Kwani leo tunavina hivi. Jamani leo tunavina hivi. Asei, leo tunavina hivi. 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 Okay, twende kichuga chuga. Chuga chuga. Shake kichuga chuga. Kichuga chuga. Dance kichuga chuga. Kichuga chuga. Shake kichuga chuga. Kichuga chuga. Dance kichuga chuga. Kichuga chuga. Shake kichuga chuga. Kichuga chuga. Okay, twende kisambovu. Kisambovu. Cheza kisambovu. Kisambovu, vina kisambovu. Kisambovu, jende kisambovu. Kisambovu, imwenda kisambovu. Kisambovu, cheza kisambovu. Kisambovu, asei, leo tunavina hivi. Kwani leo tunavina hivi. Jamani leo tunavina hivi. Asei, leo tunavina hivi. 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 Okay, twende kigolo golo 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 lolo lolo lo. Twende kigolo golo 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 lolo lolo lo. Cheza kigolo golo 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 lolo. Golo 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 lolo lolo lo. Pina ki golo 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 lolo lolo lo. Mwendo ki golo 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 lolo lolo lo. Tunavina hivi. Tunavina hivi. Tunavina hivi. Tunavina hivi. Tunavina hivi. Tunavina hivi.
Ayo. It's Young B, Young Balo, Producer G, Chillak Record. Ha ha. Midi Day, Midi Day Entertainment. Once again.